kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam altan hordoftoota keenya
kanattaan suudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaaf jenna. Dargaggootaa kanarraa kabaja ayyaana Guubee Shinooyyee kan magaalaa Finfinnee keessatti kabajamu jalqaba irratti fuulleffata Galmoo Daawittu gabaase.
Ayyaana dhiyaachuu barii Irreechaa ibsaa jedhamu Guubee fi Shinooyyee qeerroowwanii fi qarreewwan Finfinnee akkasumas naannawa ishee jiraatan bahuudhaan kabajanii jiran. Uffannaa aadaatii fi kuula faayaa kaaniin miidhaganii kan dhufan dargaggoonni kun shubbisaa fi dhiichisas gammachuun mul'isaa turan. Dargaggoo bidarsuu Girmaa Tufaa Boqqojjiitti dhalate Adaamaa jiraata. Har'a Finfinneetti kabaja ayyaana Guubee irrattan isa arge.
Ayyaanichi baran birraa simannaadha. Jalabuntii birraati ayyaana itti dargaggeessitti wal argee waaqa galateeffatu, kan asiin nu geessee galateeffatu, warra fira aantee gaafatu, sirbatti shaakalu, wajjin bashannanu quba wal qabaatu jechuudha. Guubee nuti duraan achitti taphannu. Yeroo loon galee horii tiksinee akkuma horiin galee loon galchinee galagalgalaatirra yeroo firii taayimii qabnutti ulee keenya qabannee yaanee taphanna jechuudha. Amma immoo haalli tokko tokko akkasii waa waliin simanneef akka duraan dhaloonni Oromoo lafa kanarratti dachee kanarratti lafa qotachaa waaqa isaa kadhachaa ittiin jiraataa ture isa yaadachuuf jecha festivaala kana kanatti hirmaanna jechuudha. Bakki itti Oromoon duraan akkanatti kabajatu kun waggaa baay'ee jaarraa baay'ee addaan citee seerri Oromoo uumaan Oromoo kun waan hafee jiruuf inni kun akka jajjabaatu jajjabeessuudhaa fi sagantaan kun Oromummaan akka sirriitti bakka isaa argatee ta'uu akka calaqqisuuf aadaan keenya akka babal'atuu fi dhimma kana kakaasa. Achitti kan sirbiru Guubee maaloo yaa dureessa ko Guubee adaraa waaqa si uume Guubee haara jennaati eega lagaafa manichaa dhagna jechuudha faartaa sanbooda yoo inni nu tursiise nuubanuu baate yookaan nu simachuu baate dankarsee abbaan loonii rafullee dammaqsee jenna isa kanaafi walaloo baay'ee jira yeroo waan hangatuuf hanga gabaabsaa jira. Sanbooda yoo inni nu himatee nuu kenne in eebbisna jechuudha warri nuu kenne amma miga kunno amma nagaa miqanyaan isaa eessuma jirti kunno as jala jirti harreen irra magarte harreen irra boqorte jenna akkasitti faarsinee eebbifnee ba'an.
Shamarree Boontuu Garramuus magaala Sabbataa irraa akka dhufte dubbatti.
Maqaan kiyyaa Boontuu Garramuu jedhama magaala Sabbataa irraa dhufa.
Tolee ayyaana Shinooyyee amma Finfinneetti kabajaatu.
Tole haalli ittiin kabajaa jirru haara bareedadha haala gaarii ta'een kabajaa jirra ayyaanni kun immoo nuuf babal'atee akkasitti shamarranii fi aadaan kun sirriitti guddatee akkasitti as keessatti kabajuun keenya immoo baay'ee na gammachiisaa jira haala gaariidhaan kabajaa irraa Shinooyyee jechuun ayyaana qaamee ayyaana dubartoota jedheen miira adda ta'een namatti dhagahama miira gammachuu wanti kun aadaan kun duraan badee ture Shinooyyeen badee ture waan baay'ee dhagaa waan immoo hin beekne wanti badee ture amma immoo haala kanaan as keessatti iddoo tokkotti qabamnee dugana kanatti qabamnee Oromoon marti olitti ga'ee shamarran Oromoo hundi dhufanii as keessatti kabajuun keenya gammachuu guddaa naaf qaba baay'een gammadee natti toleera jechuudha.
Shamarree Naayimaa Sa'iid barattuun kutaa 10 Adaamaarraa dargaggoo dibaabaa badhaadhaa Shaggar Gadaafaa jirraa akka dhufanimu. Ayyaanni kuni aduu adda hin citini marsaa jaaffaadhaaf akkasiin magaalaa Finfinneetti kabajamu isaatti gammadoo ta'uu dubbatu.
Ayyaana Shinooyyee jechuun kan waggaa waggaadhaan kan sirbamudha. Innis kan ayyaana biraaraatii fi kan Irreechaa irratti kan sirbamudha. Innis kan sirbamu dubartoonni hin heerumne yookaan mutu hin deemne akkas kan ta'edha. Walitti sassaabamuudhaan kan walitti gurmuuf kan baasnudha. Ayyaana kana ilaallateeti seenaa yeroo dheeraa kan dagatame kan turedha. Seenaa bara durii dagatame sanii amma mootu kan harumsine akka amayobne anulla kuma amayobneti ayana kenalle amayobnu akkan barbachizu kin amma magalati finne targamne kan besisa yiruda kan sirbinumo isho ya babo biraya dangule isho ya babo biraya dangule dangule jidu dangule jidu wanadi toko wanadi to heruma jidu heruma jidu anilale toko ya babo biraya dangule isho ya babo biraya dangule kashi ya kashi kashi go mana kashi ya kashi kashi go durba ma jibu gatilo alla ma ya babo biraya dangule yedatin kanti hufunta
aye magan ko dibaba bada dan jerema kanan dufe kuta magala shaggarira ana gada faji tirai ayana gobe jechu ni gobe jechu tu makum tsa darga gesi gobe gaye jechu da ayani gobe mo birran bariye kan darga gesi gamaf gamana wulti dufe walwame wajinin tabate dicite adafi enyuma sa tinistatu jechu da leti gobe ala kanan kabaju ni ada kenya dunya ratti bulisu dafi warreni enyuma kenya bekne enyuma kenya tagarsin fachu dafi ada kenya ala kanan fachu fasit argamne baga besenin sinin jere sinille
makan ko irkasa war kunjira kanin yadu fesi ana kutama gala burayu ana jese gorurayu annis malini gobe sur boda stan in gobe ni namni undin tabat gobeni kan oromoti oromona da satin be kama wante fi ada ke ne sachu da buyarra kana qero qare dan galma kanat wal genye yechu annis malin goben kun kan sirbamu yero undemiti yero bacake ganna bagof kaltani fundure birra wanjiru fi gara birra twande mo yero sana kan sirbamu sirba kana kan be tomo yero kan sirbamu yero bar harafi yero maskala yero recha kanani oromona ada satin be kama ada ke ne gonsuda adole jara to kolakatura adan ke ne dokate kampure harra adan kun ada bonsa tay adan mawatu ada sabakami yota afrika gafa afrika jirani fille fakenyate akkanatti gargogon qarefi qeron ke ne yero bay tabatu baye kanama mawatu di baye kanama bonsu sababa kanafi mo ada ke ne ada dokate ture kana ada ke ne ifachuda kuya harra kana qero qaren dinti samagala burayura akashaggarit indomne ada ke nyi sechuda buyara kana galma kana twalgenye yechu
gani gafa maskalas jira gafa entir wan ayana dadda ti kan sirbamu o ya birra birra kana fardayya appa nabiti ya abba kan jedu kanani kan sirbamu yechu oya birra birra kana farda yappa habidiya baba oya birra kale sagaleke oya birra kabuda bareke oya birra kale sagalgala birra ya galgale situ oya birra lakhi adargago oya birra asangira jette oya birra nan kabare situ oya birra birra kana farda yappa habidiya baba akazere sirbaychu
sirbani malam gaduro goni
sirbani gamachu da kan argamu akka kesumumma yokin mo wanto kon aferrato po viode mame holan kenna mudanda a badasni addadalle kenna mudanda yachu da kata kanan darga gesi kenya sirbe ada sa ibsata harrasimbo ega akasuma galma ada oromoti dufne wanno ti fudanne gallu ganu tillembe knu akasuma ga gamachu fudanne gallachu isani simmo akasuma ada kenya akka guddatu borufi sakattinu fufanin jeda gudda gudda sa galato man jeda ni akka koti
ayani shinoye akwa beka ayani gudada ayani manyo romo ka baduda ayani shinoye de moyu dubarto ta do gudda kaba akwa lan kana sinere reta mo ka bajajira kame to kofa buya kame yokin demo gobe jane ka bajajira chuda dubarto ni kayi sakate babare dani ayani ayani kame ka bajuda fa sitar gamne chudani ayani chalu aywi gudana ne na akami silala sege duran ayani kun akati beka mutureyu amma edo ashi akati ka bajamu sanu fi wan gudda da cara gudda kamna su akatin be kan mutura nano do garagara ti maleda akatin be kan mutura yu amma mai yu ballate kati ka bajan musa wan baye na magamma ci su da kana fumo ayani kun da busa te mun baye gamanna su ashe sa ko fare ngo ta gira barana roja ashe sa je dani kara nura sani maro ya hiriye
jani sirbane ci tolin samarani bultina banne kana da fadu ko yiji ci waroni ayane kana kabajan mana na maten nare mu dangani qoba idon malani skan kana mun dira garu mo rajala madin qoba e acitu walrame ci minani ji su biden isat qoba indilere ci gabajin kenya ayane ku akka debe da moyu mun ko ta kan gwalma barbanna nu ayane ku ayane gudda akka te amma idon kana ci gabajin kenya kan muli su ji ci sana
magala bin finne fi magala gurguda oromiya ke sajiran irratu wankana babal isajira numatu wankana babal isajira inni kuni akuma ndurale dubatte adan ummata kuni e nyuman ummata kuni sila kan alota da darbu kabu kan sayinsi fi kalani bayen radu fu kabu lam shaajira gidduj jarato ko olive jechu kun iba siyasa iba baye kaba isa kana da bisu kabna
bata o e goba aha are gobe gurada genyananu o e goba aha are gobe wa gurada nagal e goba aha are jenna sana boda namichibira danne sonu moy yonu jala ture asharo gukube mata narukube wanjetana ninjetu mata narukube wanjetana ninjetu yenne namdechanu fes berinu kenna yokani da mo e banu kenna namnu kenne amma mi ga jenna kino amma naga mekanyan isani amma mi ge kino amma naga dita gati phage diti tejave chenne e bisa radena ga phala banu moy shashi kallo adara drifo ya gonta ko mote amma le mo yenne barsa radena su dergake jetto sab noromo kun baye se gamadura akuma san moyu akay ethiopia tes ayana wale gala barharaati simanna samoy bifa gobetin simanna ayore shamarani moyu alladu kabatani alladuran kuya fulbana kuya tokko kande manje chut
kabaja chut kabaja ayana kanati fimmo dargagesi kuni bita mirgan karawunduma tini yu walichi baye harraddo kanati argamunsa kalesas akasuma dargagesi ana ana sarati baye ada saif sakyature amma simmo ayani kuni kanko tijechudan dargagesi kuni dokanati baye jira harammo gammachu saif sakyajira ichu aka magala shagaritti nuti dargagoni kuta magala burayu awdi kinada tonjenne gudada tonjenne qerro qarre waliti baye akata kanani dokanati dufe ayana saif sakyajira ichu
obbo darara katama ichana ogana biro ada fi tourism oromiyati
gobe shinoyen yo makala makan gobe gobe ni kan daga gon yo kinmo tiro ni fudin gurma insan walitu gurmaani barahara yo kinmo yirotti oromon ganna dukana jere lalu firri firri walina garri iri afriya walina garri ganna ke sagara barati ban yo kinmo dukana ke sagara ifatti tiban kanitti simatani fi hawi gari barado futti satani da shinoyen mo bi fuma gal fakatun kan bertota qarren ineromin walitu gurmaani mana da devani kharala devani kanitti barharati simatan kanittin wale bisan kanittin ullasani ibisani fi wale tirfe nyagarati jibsatan irechu
danandura wagoti darban jandura ichu da yanu kuna wata ke sattete gamusi magala wan baka ka bintin ya ka da matsuru tika ba jaman dure fi inni barana kuna kame inni sina mal baka
ega akuma to kasta yanu nkun sanas darban ke sette dibale gara gara dibba manti fi dibbo dibba sanas darban ni raga tren dabe de tre atomale yanu lo kelmo senno kunin banne dandamateto ma asgeera atamare magalota gurguddo ke setti yaa magalota ke setta sawsaw lemi re kanjiratu magalota ke setti dadabe ture atamale bagota jaasit bi hokindaten de garsa biro kenya tv kidobina biro kenya dabata burati afis promotion jerun bi hokindaten kaba jama asgeera kambarana kun baye kanamatto lohi bi hokindaten dergago yeroo fi qarreen bakka tokkotti kan irratti hirmaate baay'ee kan namatti toludha. Ayyaanota duudhaalee seenaalee aadaa afaan fi sonaalee aadaa sirna gadaa keessa jiranii fi aadaa uummata keenyaa keessa jiran misoomsuu beeksisuu fi hawaasa keenya immoo akkatti jiraatu akka bifa margaa jiru kanaan hawaasa keenya ekspiriyaansii godhee akkatti jiraatuuf biroon aadaa fi turizimii oromiyaa bifa qindaa'aa ta'een sadarkaa sadarkaadha irratti hojjetaa jira. Ammas immoo gama miidiyaa hawaasaatiin akkasumas hawaasa keenya illee akkatti jiraatu gochuudhaan sirna keessa galchuudhaan aadaa fi duudhaa keenya mootummaan xiyyeeffannaatti kennee hojjetaa kan jirru hojii milkaa'inaa amma argaa jirtan kana hawaasa keenya kan isaa godhatee keessa jiraataadha kan jiru.
Ayyaanni kun waggaa waggaan erga kabajamuu jalqabee marsaa jahaffaadha kan jedhan obbo Daraaraan feestivaala sababa garaagaraan hacuucamaa ture jedhan kana Oromiyaa magaalota hedduu keessatti akka kabajii isaa barsiifata ta'uu fi hojjetaa jirra jedhan. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa akka jedhetti kabaji ayyaana Goobee fi Shinooyyee, Adaamaa, Shaggarii fi magaalota kaan dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti kabajamuunsaa itti fufa. Gabaasa sagalee miidhikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mormaa.
Ayyee yeroon ammaa kun yeroo rooba gannaa keessaa ba'anii gara birraatti ce'uudhaaf itti qophaa'anuudha. Jeenii hagayyaa raawwatee yommuu qaamneen jalqabdu shamarran Oromoo qunnii buqqisuudhaaf gara lagaatti yaa'u. Weeddisaa beenqunnii buqqifannaa gurguddaan keessaa yaatee xixiqqaa guddifannaa jedhu bagattiin singa'e.
Yeah.
kanar dufan yirtan sagale america saganta afan oromoti sirbotan iyenya kana kiesa gurrafi qalbi namota hawata jiran kiesa tokko kani jirenya shifarrati wayo
warri jiru tokko gurrafi popula wal dagala matani wayo
Fayertan kopiran naman na musika sa galay Amerika sa kanta Fanon Morras ni Darba Jiruda. Ano si Kay Sumbay Sajuru? Ano ba kado mo rodas? Chala gamada, nagutera dubbing jira.
Yeah.
kani walin tolani tola walin tolani kani walin lolani lola walin lolani kode walin lolani kapani walin tolani tola walin tolani kani walin lolani lola walin lolani kode walin lolani.
Pindah nama nama musik asal Amerika asal Taiwan orang murah lagi fakta jiran itu sufijram Elias Kefluti si Wada Diro terbentang abdul sabde jalan temu sangkesa isatoko barik chani waljala hucurani akas itu surbaniro walin aja kasu.
Sagantaan Afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.